Mitch Records.
Representing Top Tower. Mosi wanya mata a crazy boys. Kesha D. Talo wataka jina. Talo wataka jina. Talo wataka jina. Jazi langu chaka japita tuone zina Bukusunga ni moyo mulunguzi walincholinga Zongo kuninga kumuyamika kumpembeza kumkwezeka Ndi kukwilisa lake linga Taluwa chaka china Chinali jazi langu chaka japita tuone zina Nje osa zimane mako mumu disangalale Gula niko ni zina nzina Sakuja zaku mwazo fala disangalale vina vina Taluwa chaka china Chinali jazi langu chaka japita tuone zina Adani yanga wose kwa funila moyo wa utali ziwa Ndima kukonta ni ndipo sindi kubisa kape Na unene la kumbali
Talo wataka jina Talo wataka jina Nyuhie Nyuhie Talo wataka jina Talo wataka jina Nyuhie Nyuhie
Hip hop on number one, Keisha and from said arrive on the radio, rapping on the dance or instrumental ingo pita patali mbiwi yo, ah yeah, zikuteka si yankani yo, chaka janyuani, matenda tape one in drama, osa itengela kumangati unyozela musenjemo ukagwela put in drama, diogu paiwe, chaka janyuani nyasi zoso tasiani, kukomele rana panga uhule uchita kwa gamba baboza puzi saso ana ufiti ndizaji kare, chaka janyuani Wani iwe sisinga kukale
Talo wataka jina Talo wataka jina Nyuhie Nyuhie Talo wataka jina Talo wataka jina Nyuhie Nyuhie
Zipe madolo potitili ndi moyo Amike Yehova Tili chaka china Chaka china eh. Anzatu ena lelo lisa na lione Tiamike Yehova Tili chaka china Chaka china Talo wa chaka china Chinali jazi lango chaka japita tuone zina Pukusunga ni moyo mulunguzi walincholinga Zongo kuninga kumuyamika kumpembeza kumkwezeka Ndi kukwilisa lake linga
Talo wa chaka china Talo wa chaka china Nyuhie Nyuhie Talo wa chaka china Talo wa chaka china Nyuhie
Chakachina, talo wataka jina Nyuhie Talo wataka jina Talo wataka jina Nyuhie
Mitch Records